Όσοι ο φάσιο φίλτσα φάτσα για πίτσα, σ' άλλα συναπήρουε. Simshikeji opores wenzako mwendo watungisa mbona unakunywa peps adasko mbona uches hizi seli uziwezi kula mtungi upombeke haya tena mademu mlokwa na bwana mkitoka hapa ntaachwa nipe tena kama demu umeolewa ukirudi kwako talaka temekwa na luka seli zovyo ovyo seli zovyo ovyo seli zovyo ovyo bagala na luka seli zovyo ovyo Series of your view, series of your view. Chamas wanna chase a la 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 Kila mtu acheza kivyake
Ai 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 ai
Meli duto kama lege Kila mtu aluke kivyake
Ai 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 ai
Meli goma kama lege Kila mtu acheza kivyake
Ai 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 ai
Meli duto kama lege Kila mtu aluke kivyake
Ai 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 ai
Leo hakuna fagio Hakuna mfagiri nani Ukijona unapawalusha mabawa ewan Hakuna fagio Hakuna mfagiri nani
Ukijona unapawalusha mabawa ewan
Wanangu mtupa taratibu usizue tafalan Mana wanangu wanacheza kama wana mashetani Basi taratibu usizue tafalan Mana wanangu wanacheza kama wana mashetani Dada Kibambiwa sikatae usione aibu Kikatae shoge yangu tashusha vaibu Kibambiwa sikatae usione aibu Kikatae shoge yangu tashusha vaibu Basi utashusha vaibu Sione aibu Tashusha vaibu Na wanangu olo lo 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 lo
Haiwezi divai Kali wabura chini ya kai
Twendeka mdomasa Nipo mshika kwenye paja Akaruka paka ikamata Katanesko amenasa Urataka akaichapa Kekina ya kaacha Mbona utata mafisi acha Sijefungia basata umedata
Na iligoma kama rege Kira mtu acheze kivyaki
Ai 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 ai
Na umdundo kama rege Kira mtu aruke kivyaki
Ai ai ai